Lalo nothi namhlanje na Lalo busuku Ava namhlanje Oh our